roobab mahiigaan ee ugadanga fatahada iyo kuqubadanga magaalada weejid ee gobolka Bakola maalintii saddexada. Waliba jiray khasaare dhiniga hantida iyo jeysidanga fatahado, inkastoo wili aan jarna dad ka naf waaya. Ganacsiga magaalada iyo ku dareemay koronkohowka hunguriga noocyada shil dubnaa aana kumid ee dadka saamay roobabka kuqubdiya degmada weejid ee gobolka Bakola iyo dalbadeen inga gurmada lahladeera maadaama ay ku sugan yihiin xaalad adag.
Malhaafadaana waafada waa bari leh maalintii ona sabtuma illi bir maalintan aan in marahayta in walaay nolol ay aan ka nooladaan bibi noogaade gogol iyo onay nolol ku kulli ban biyo noogaadan in may osadaan heed samfalka igadeemaha wadanka maamulka degmada maamulka gadoomiyaha ku higeen jeey maamulka in si degdeg ah heedama samafalka nolol gargaaran in ka koobada fadaan biyo maayniin saameeyna walaal walaay onoga ku filidaan degmada walaay aan kaamna dhulka niyaala yama yaragnay in onay dhulka lama meter amal bi iska lejar
meelana aad isuruna gurigeena la hayo maamulka deegaanka degmada weejida kumadaha haafada waa bariya ka tirsana gurigi oo ka dambeeyay oo anaka dahoomo way ka daay la ka jiro kan ee aafadii oo yobal ku guuri biyo dad barakeey walaal aad igalantay ka ahaan ay ka dambeeyaan had ku qaadado aan in ku guuro haay alxamdulillaah deeg bixiyashii caalamkii ma in sheegana in gargaar degeenigeysiyaan dabwaaje dabayaala oo lan maamul ka degmada kumada waa masaakiinti uu hukumaan inoo doronto lan biyo iyo baad iyo maybu ah big aadan in badan ka jira
biyo su'aalahay walaay raashinka manata ka jira biyo la baahay kullayna ilaahay nolol ku faday nolol aan baahna amar ilaahay ma jira wali ilaahay aan in qaad ya fadan yaan koy biyo wal horambada ma wal hor
gudoomiyaha amniga iyo siyaasada maxamed xasan abdi iyo gudoomiyaha arimaha bulshada yaan ka baaqay heeyada samafalka in si dhaqsi ah ku gurmadanga dadka fatahado saameeyanga
dhibaatooyinka maanahayo niil darasahaan oo 24 san teegan in ummad dhibaataysan armojo ogaadan waliba anto unku baaqay heeyada dadaalka si wadan dadka oo ka nool degmadan degmo hor aan go'doon ee haayti hatana go'doonki bi horan si geliyeen wali odsadaane maamulka degmada weejid oo noo go'doonsadaane dawladda federaalka madaxweynaha Soomaali iyo madaxweynaha koonfur galbeed Abdaasiis Maxamed Hassan laftu garan degmadan weejid oo go'doonka ah oo dhibaataysan biyo ku horba go'doonka jirti hatana bi saameen inni gargaar degdeg ah la deer oo noo hatmay libiyo nin marahaan meel ku sii doran maraanoon arag doontan santusan gurugurin sunumaayn dan lankasta ahwaalis ogaadahayn dadku walaa agale qabeen biigaadan hadii raashin haadafadi hadii google haadafadi lan walba uniga kulubay guriyana sadaysan hata aragahaynan yeb dhulka hoos bi ku jiraan
sadii xaalad insaamay ahayto biyoogi marba marbi ku dem insaamay ahayn roobabkii gubadaayba maayneen ku dorna biryaalkan bi oo daata binaanku ku kooyahay sidii siin bariga san daraad maraha fudoon kooyni maalantina ha fudoon kooyni geeka saameynta masle geeka zaid ee inkasto roob u baday hata shalay shalmay geer roob yar yar mooji mare mihiigan enan guban hase ahate may ku kooyahayna biyoogi binaanka ku kooyahan daadadu oo fatahaadu wadadan biyo may aragaase ayaan ka dhanoolo bahal wadadaano masaski haywaan isku wadan aragaas xaalad adduunyada dibshe kulli ilaahay ma hadaas oo dhan ilaahay isu qunaatay lan kala lan ku doocwaado kala ma leey ilaahay raamadiisu laakiin saameentii imasiibo yeeshay boqolkiiba siyeetun wadata ilaahay noo koryaleena haafado unagii ka booqanimay kumad aha afar haafadooda ayaa hadda lutaan ha ka kaati hiddig waa bari horseed koonfur galbeedan badanayn haafado unu dad iyo ku dhahadalaanay mis isin aragaaseegna haafado hata haan haafad lan leeyahayti meeluna ta shan taraalku una ta degnaa ila 20 km wal nool bani aadan ka nool male dadkii uma aragaana guriyalka ku qursud waaysan
inas dareero ka baawrti iyo dadka iyo hirin weejida maalmo geendan booye iyo doona jarna wal dhaqdhaqaaga ganacsi